makosa la macho, hata mkiziba simone. Ndani ya moyo wangu namwona yeye. Oh, kimaso maso, wenye wivu mukome. Tambulia matandu, solo nala na yeye. Na mkisema nanichuna, tampapaka vioti. Kama penzi taluma, basi ana digiri. Kwake simezi mezi ya zuma, kitu sofioji. Midomo itawanuka kwa kununa, mgetafuna tabigiji. Ah, yeye ni wangu mimi, mimi ni wake yeye. Wengine sawa nini, staki nichezewe. Yeye ni wangu mimi, mimi ni wake yeye. Wengine sawa nini, staki nichezewe. Mimi kwake zoba,
mimi kwake zoba,
mimi kwake jinga,
mimi kwake jinga,
mimi kwake zoba,
mimi kwake zoba,
mimi kwake jinga,
mimi kwake jinga.
Nikataza siseme, ila ningewambia. Raha nazo nipa, kuna kwa alfajiri anapara mamnasi ya ungeme. Huku tunasinzia baka tunafika. Alafu chali nikupe siri, ni kwako chali moyo na mwili. Kama sheshera naina,
amina amina, na iwe kheri amina. Daima daima kufishe shera naina.
Yeye ni wangu mimi, mimi ni wake yeye. Wengine sawa nini, staki nichezewe. Yeye ni wangu mimi, mimi ni wake yeye. Wengine sawa nini, staki nichezewe. Mimi kwake zoba,
mimi kwake zoba,
mimi kwake jinga.